sikhuthaza ukudluza abantwana abancane lolu hlelo. Uma babili benqoma ukushada, akumele ukuba nemfihlo phakathi emshadweni wabo engasuke ibaqumbe phansi. Wenze njani ke uma ukhetha ukuba msulwa phambi komshado kodwa kufumanise ukuthi ozoshada naye akasaphelele? Sizoxoxa ngokuthi lokhu kungalimaza kanjani ubudlelwano nokuthi abaganene banqoba kanjani leyo ndaba. Khona la ohlelweni ezomndeni, lalela kungasuki. Ngiphinde ngibingelele ezomndeni uhlelo ukulethelizela uleke iphathekayo ngaba ka-Focus on the Family. Sithole kumlaleli phambilini obuze lo mbuzo. Njengozoba ngumakoti, nganqoba kanjani isemuva lami lokuphoxeka engibhekene nakho njengamanje kokuthi le nsizwa engizoshada nayo ayiseyona insizwa nsi? Angimbambele lutho okusaqhubu. Kahlehle, ngizizwa kunecala ukuba nale mizwa ngoba phela ungumzalwane oyinikele enkosini, omnene, onobubele, nendoda enkambo eqotho. Khona manjalo, ngiyehlula ukuyibamba ukuthi ukukhathazeka ukuthi lokhu kunganocopha emshadweni wethu nokuthi sixhumana kanjani njengonkosikazi nendoda. Akulaleke ebusuku ngibuza ukuthi kazi lomdonsisano wenhliziyo uzodlula yini. Ningangisiza? Siyathoba nembala ngemizwa izwayo. Kuyimvelo ukuba kuleso simo. Nakuba sethemba ngongangabazi ngomusa kaNkulunkulu oletha ukuphuluka nokusombululeka kule mpi yengaphakathi. Sithanda ukukhuthaza ukuthi into enhle ukuthi ozoba ngumkhwena wakho wakucacisela ngalento phambi komshado. Nakanjalo futhi kubuhle futhi kuwe ukuthi uyigcine umsulwa ngokobuntombi. Kuliphuza elikhulu ngakuwelelo futhi elizohamba ibanga ukukusiza kule nkinga. Awuzange ke lokhu kube ngamagama ngqo. Kodwa siyayifundela thina ngokubeka kwakho ukuthi uzizwa uthi ma uyikala uyibona ungafanele umkhwena wakho osevele usengene kwezocansi engakashade. Uma kunjalo, sicela ukuqinisa ukuthi khululeka ngoba ucansi olwenziwe kunganyathelwene ngokomphefumulo alinakuqhathaniswa nolwezinhliziyweni amathelene nezizinikele futhi zigxilile kuKristu. Ekugcineni kwakho konke kuyame ebudlalaneni balensizwa ozoshada nayo, yingoba izinga lokuzinikela kumuntu yilo eliyisikali sobomnandi bocansi. Konke akwenze nahlangana nabo phambilini kule kude akunakuqhathaniswa nokwini senisemshadweni futhi wobuKristu. Uma ungakaqali, sikhuthaza ukuxoxa nozoba ngomnyeni wakho uthole ulwazi oluthe xaxa. Kwakwenzakalani empilweni ngempela okwagcina kumlahlekisa ngomtsizwa nsibakhe? Wayivese ngomKristu noma qha? Ungena kwakho ocansini ngakube kwakuyinto esikhashana yokuyithokozisa kumbe kwakubudlelwane obaqhubeka? Ngakube waphenduka wayinikela ukuguqula ukuyiphatha kwakhe? Ngakube izenzo zakhe zabe ziyingxenye ye-addiction ongabandakanya ukusebenzisa izithombe zobunqunu? Kumbe wayesaziluthekele lokhu kwasesikoleni nje nentombi thize nasesikoleni? Impendulo ozoyithola kule mbuzo zizokwenza umehluko omkhulu ngendlela ozolibuka ngalo lolu daba. I-addiction inganocopho nqala emshadweni wakho kuthi lezi ezinye izimo zona zingconywana. Sihlabela phambili ekutheni kawudingi nje kuphela ukuxoxa nozoba ngumkhwena wakho ngokukhathazekile. Udinga ukusibukisana lesihloko nomkantshubomvu ongumeluleki nomelaphi emshado ngokoluleko oluba phambi komshado. Ululeko oluba phambi komshado luyimpoqo kubo bonke asebethembisile kumbe asebethembisene. Odabeni lwakho ke kumqoka isibili. Udinga ukusebenza lokhu phambi kokuba ubophe ifindo futhi udinga ukwenza ngosizo lwabakufundele. Okwamanje sikhuthaza ukuphonsela inselelo lemicabango ngokuphathekayo. Kumele uyikhumbuze futhi ukuthi phambi kwamehlo kaNkulunkulu ozoba umkhwena wakho akasiso isono esedlulele kunawe. Sonke sikwenzile okwenza sifunisise umusa kaNkulunkulu. Sicela ufonele eminyangweni wethu ezokeluleke uma udinga ukuxoxa nomeluleki wethu oqeqeshiwe kumbe ungene ku-safamily.co.za bese ucofa u-counseling link. Ngesikhathi usekuwebsite yethu, phinda ubuke insiza ezingokulungiselela umshado neminye imibhalo engaba losizo kuwe. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabeze ohlelo oluzayo, sesihlabelisa phambili umndeni wakho.